Listen ma, shore, skia ma, jo mami, skia, check him in, I'm addicted with, yeah you conscious, sito jali, just with you, conscious, deeper and deeper with, baby girl, luxury, in days, to come, viva forever, always just like that, where, wherever, we gonna spend time like that, moreover, just like that, take care, ma, forever, just me and you, come on, nazima data, na washa data, window 10, come on, RIP, one up, you washa, washa, easy vocal, 6, 16, ready, homie. I'm alive. Turn over, turn over, turn over, taka ni wenawe, kasika rashida, taka, 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 wewe, ni wenawe, jaya. Ni wenawe. Taka. Ni wenawe. Wewe. Moyo wangu. Nani umiza. Nani umiza. Ni wewe. Moyo wangu. Nani umiza. Nani umiza. Awe. Moyo wangu nani umiza, niwe, niwewe. Moyo wangu nani umiza, niwewe. Turn over, turn over, turn over, turn over, turn over, turn over, turn over.
Niwewe na mima, baby twende sawa. Ukiniacha mjini akili yangu itapagawa. Nitashindwa kufanya kazi, nitashindwa kunywa pombe na mimi ni kichwa panzi. Yeah. Niwewe tu, niwewe tu. Nitazilinda hisia zako so nielewe tu. Weni ile nembo ya nyota iliyo kwa bega. Mrembo ni naimota ndio yule ni naimpenda.
Cautious, I'm so proud of me kusema I'm in love. Shati wazi now me. Niwe, kweli jam, I'm in love. Na kuwaza we kila time, kara, kati basi, hata tu mesi. So come elta ma, why? Lakini ma, nina edge ya kirumi. Na si mama ni kushow jab how. Na deserve ma, kuwa wako daima. In house, sito jitenga pa kiwa dark, I'm a light. Kimaisha sito jali, amini ma, saiti hii ama ile. Hali tatanishi, but me na we, viva forever. Karl Maya, titupe saa mawe. Thinking more future, tuwe just if I not like this.
Turn over, future. Turn over, turn over. Taka ni wenawe, katika rashida. Taka, taka, taka. Wewe, ni wenawe. Jaya, ni wenawe. Taka, niwe nawe, niwewe. Moyo wangu, nani umiza, nani umiza. Niwewe, moyo wangu, nani umiza, nani umiza. Awe, moyo wangu, nani umiza, niwe, niwewe. Moyo wangu, nani umiza.